Will you be my sunshine?
Niambia, mimi ni malaika, ninawapendeza, wote wananiwaza, siwezi wakata, njaro zao manufa.
He's trying to blind you, girl, he don't really love you. Usitanga, nige, umuapie, aji.
Times I told you I'm the type of guy you'll never find, messing around with your mind, alright. But ever since I've been away, you acting like I wanna play. Do you know how you make me feel?
Tumeshinda,
yeah. Tunaona mbali, yeah. Tunaenda mbali, yeah.
Safari tumeshika vita, tumeshinda,
yeah. Tunaona mbali, yeah. Tunaenda mbali, yeah. Kichwangu iko mbali sana. Unafikiri hapa, mimi nafikiria mbali sana. Uko juu ya nyumba, mimi niko juu ya ploti. Uko juu ya shilingi, niko juu ya noti. Za kunisaidia kujitoa kwa shida za dunia na jiokoa. Nimetulia sasa nasikia poa. Fikira zote mbaya nimezitoa. Niko juu nione nikipa. Wataka sirika nika uko na njaa. Unakunja uso sana utazeeka. Unafura sana utacheka. Masikio zangu zote ziko wazi. Macho zangu zote ziko wazi. Nangoja kukuona ukitia blanda. Nikutoa hapo namba moja speedy sana. Tuna chafuko ni mtu wa wivu. We metapio siongee mbaya kwa simu. We tulia uone vile ujibu. Watu wa mtaani endelea mbele na sifa.
Safari tumeshika vita, tumeshinda,
yeah. Tunaona mbali, yeah. Tunaenda mbali, yeah.
Safari tumeshika vita, tumeshinda,
yeah. Tunaona mbali, yeah. Tunaenda mbali, yeah. Kichwa changu iko mbali sana. Kaa mbali na mimi, nachoma kaju wa saa saba. Nipe yangu mate chukua na lazima. Jini naiva bado sijashiba. Msani kimbia sio niko tanifikia. Msani kimbia maneno sitachilia. Kalifu ndo mtani lizaliwa. Na kalifu ndo misuli bado na nishikilia. Genge tukelea na sisi tunapatia. Tuketetea na sisi mnekimbia. Mpaka leo najaribu kunivuja mguu. Kitu amesoni confidence iko juu. Manzi yangu kakosana naye. Uongo mbili tamu kiasizana naye. Deni nikalipa nusu shingo upande. Nikabisha na jama nikamkata shingo upande. Watu wanaogopa wanasema kichwa imeruka. Msiwe na wasi, ngoma zinakuja kuruka. Mtego zote umeweka tunazishtuka. Tuko hapa sana, kuna haja kushtuka.
Safari tumeshika vita, tumeshinda,
yeah. Tunaona mbali, yeah. Tunaenda mbali,
yeah. Safari tumeshika vita, tumeshinda,
yeah. Tunaona mbali, yeah. Tunaenda mbali, yeah. Tutasukuma hii kitu mpaka siku ya mwisho. Sisi kina nani mambo sasa mwambie. Mzee tumeikata kabisa. Wamena tushika sai. Kuna kasirika wanasikiza sai. Wamekubali Afrika na dunia nzima.
Ni utu wangu akara chakaenda nikama
mapenzi ya kweli. Na chuki udhirika ikiwe mutapeli. Wivu unausika kwenye mapenzi ya kweli. Na chuki udhirika ikiwa mutapeli. Moyo kila ninende wezi kujua. Yupi mkweli yupi mwongora ekuzingua. Na moyo kila ninende wezi kujua. Yupi mkweli yupi mwongora ekuzingua. Nisha kwa lana wangu. Kila kanitenda. Akuta mini utu wangu. Akara chaka enda. Nisha kwa lana wangu. Kila kanitenda. Akuta mini utu wangu. Akara chaka enda. Nikabaki nalia na roho. Nikabaki nalia na moyo. Nikabaki nalia na roho. Nikabaki nalia na moyo. Yule fedha, huyu mvuto. Vishawishi na tamaa, ujana maji ya moto. Huyu mkubwa, yule mdogo. Vishawishi na tamaa, ujana maji ya moto. Kesha usiku mchana ukiomba dua. Malaghai ni wengi wanataka kiubua. Kesha usiku mchana ukiomba dua. Malaghai ni wengi wanataka kiubua. Nilisha kwa gana wangu. Kila kanitenda. Akuta mini utuwa. Akana chaka enda. Nilisha kwa gana wangu.
Mjali kumaradhi, mavazi, makazi. Kumbe mshenzi, hana hadhi. Bure tuna, pandisha ngazi. Nikamweka wazi kwa paparazi. Nikamleta uswazi kwa wazazi. Kumbe sina damnation na jambazi. Mi nziba huku kulepa kwa wazi. No. Staki chana kumi ya moyo. Staki chana unione po yoyo. Staki ilo pens like choyo. Mi staki mifupa, mi kibogoyo. Nataka vile vichu laini. No money, no honey, mebaini. Kwanini naumia kila sasa kati penzi lako aliendi bila ya chapa pa
kila mtu
anawika
hajui vile ya kusema
hewa tunapewa
yakiririka
moyo wapiga
kila mtu
anawika
hajui vile ya kusema
hewa tunapewa
nzima kama mimi mwenye kushika maiki na kuwapa Kiswahili shua rhymes kitua like chama sua vifua na safari hii ma MC na waombea dua nikiwa hit kwa industry nikimanuva kama mvua na nyesha mahewa nikileta wapo wengi lakini it's obvious I'm better
I didn't
care, zimeshika maiki karepea wata kama sister kata Nani agare
mstare
Maziki tulazima ahanywe
mstare
Magoma leo lazima kanase
mstare
Kachombo
mstare
Kamame
mstare
Misha baba lazima kachemwe
mstare
Misha lale lazima pakatwe
mstare
Misha nani nyumanya tamai
mstare
Mahanywe mstare
Mahanywe
mstare Kina tuzama Kanya gariyama Kama tima mstini
Mutafika lini
Garantik leo tuna wengia mstini Chini kwa chile Chini kwa chule What side to side Let's see what's inside God is your life
Hello ma, naitu nikuona nyona Bile kila time nakonda na wazai Kama kukupata ntaweza Isigia nikukueleza Au misiji kubembeleza Usinikatayo tena umiza Na kupenda kukutenda situweza Kila time nakuangali usoni ma Sio kama nukausane nakusema Walivu mbibu kama unafanya ngozi kinena ingawa moyo hutaki uweke tena wazo kichwani linabii
kukoleza
vipi vibayo kinijii
bembeleza
na isijui bembeleza utakatala fumi utanumiza kidizaina kuangalia usoni ma kuna science kuita kwa machoni ma kitu fulani umefazi kwa moyoni ma unachotaka ni anze mikusema hapo nafanya nijone
nitashinda
hapo nafanya ntamke
napenda
ilo majojibu mdomo ni tofauti na usema choma macho.
Saliti si hatari hiyo tacha mucha moyo ni zawadi zinukia siya zangu kwako kama waridi nishomiza sana kukinyesha mpua baridi kwa Jesu ulivyo mtisa stake urudi kila malina
kupendelea moyo wangu kuchagua hayo yote nisimize moyo wako pia ujumlishe na yale 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 mapenzi matamu ya kama anuwa ya mama mali yangu ya
lelewa pendi kara na misinyora niko sera na tia
na majina mapya kila mmoja amenipa wananitaki pusa oh paswa kichwa mina majina mapya kila kona amenipa wananitaki pusa oh paswa kichwa
ora nuchu like
yote mwanani, misuru waria ni dondoka. Tukimbiza nini sarome wangu, hiyo michezo ya jogo. Unawatiza machini sarome wangu, ukimuona jongo. Inama kidogo, shika magoti, nimesimama kama ngomboti. Mtoto jojo, siyo roboti, chumbani bingiri bingiri saba zoti.
Unatikinyaga ukinyonga sarome, unatikinyaga ukinyonga kweri.
Kweli
unachekinyaga kinyonga
Orera bakuru gani
mapana uwaga kikosi mwisho. Oh, mwisho. Ya nini kurumbana kukicha bila suluhisho. Oh, oh. Wena kisi choridhiki, akili kisa ya nini tutoa nero. Nimepungukiwa kipi, kuna naishi, sinataki balaro. Oh, na ule utwana mapenzi kushinda na mina wewe. Ili uvumilia na sijaona tamaa. Sio kama siwezi kupata lia zaidi ya wewe. Ila ye dunia na nagichunga sana. Tena na nika uwimo, sijipe moyo labda na kufikilia. Nataka iwe fimbo, kwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Nandika uwimbo, usijipe moyo labda na kuwaza sana. Nataka iwe fimbo, kwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia.
Nisho chunga, nisho chunga.
Nisho chunga, fire, fire, fire.
You're my reason, I don't know no treason.
Hello baby, I just wanna tell you how I feel. See you go beating on my bed, see that's for real. Feel so good, I don't have to guess about love no more. No, the way you trust me, you see me, the way you feel me, babe. You're my reason, I don't know no treason.
Nalia, 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 n
mashida, analeta mashida, ataka kukushinda, analeta mashida, mashida, and give up.
Kuliko matangi, niongeze kala kuliko marangi. Minataka zako za shetani azibambi, azibambi, zibambi, zibambi.
Uyaya, give me some more, hadi ulaya. Shida no more, nina ubaya. Give me some more, baba kubaya.
Shule uli nipabi, weni plan A, siyo B. Nifanya pasta ama nabi, wako nina T. Nimeshiba kama D, nataka zaidi daddy.
Baba, give me some more, baraka, give me some more.
Nimerudire, ay, kwa mwenye zile, ay, anisamehe.